Twashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook turi live muri ko muradukurikirana murakoze cyane kuri VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio ya 10
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno munsi rero twatumiye Alexi Ngabo Karegeya batazira ibere rya Bigogwe umushumba w'umusirimu yatanguje ibikorwa by'ubukerarugendo bishingiye ku bworozi bw'inka mu Rwanda. Ivyo bikorwa bikorera mu gace kitwa Bigogwe na kace kari mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda ari mu rugendo ngaha Washington DC. Abari kuri Facebook muramubona turi kumwe, abari ko batwumva muri ku radio muje kuri Facebook yacu VOA radio yacu kugira ngo mumubone mudukurikire muri kino kiganiro. Araza rero kutubwira byinshi ku bikorwa vyiwe. Ngabo ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ndakwite Ngabo, ndakwite umushumba w'umusirimu canke dukoresha gahe zina.
Mfite amazina menshi.
Ego.
Ngabo umushumba w'umusirimu Karegeya. Ibere rya Bigogwe bisa n'inka.
Nabisa n'inka naryo birimo, n'inka ririmo.
Yes.
Ego. None muri sanga ino musi dukoresha gahe.
Mukoresha Ngabo Karegeya.
Dukoresha Ngabo Karegeya. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Washington DC igufashe gute?
Oh, hameze neza. Harakabeho.
Niho
nabona hano hakonje kurusha mu Bigogwe.
Havuye Washington hacakurikira Bigogwe. Bigogwe naho harakonje.
Yego, naho harakonje.
Imbere ko tuja mu Bigogwe, uri ngaha mu rugendo rw'iki aha Washington DC?
Twaje muri Rwanda de. Nyuma iza kurangira, ariko urumva nk'umuntu wari waje muri Amerika nagomba kubanza ngatembera abantu babahatuye muziranye, araba babarasiye Bigogwe bakansaba kutuzahura. Hari nka kino kiganiro nari mfite hano, so gategereza kugira ngo bibanze birangire ubundi usubire mu nka.
Kandi usubire mu nkuraza kutubwira izo nka zawe. Kandi wakoze cyane kutwitaba, warakoze kutubikira uno munsi.
Mwarakoze namukunumira.
Ego. Uramaze guhura n'inka zo muri Amerika?
Yego.
Wabonye gute zisa na za pamera zawe na za nka zose uhamazina canke imeze gute? Ziratandukanye?
Sinzi nkuru kuvuga ubu ngubu. Iyo tuvuze nka sikeye harabaye nka iz'ubwoko butandukanye, ariko inka zikamwe zo muri Amerika zo ntabwo nari nazi wena. Ndacyabona za zindi zimeze nkanjye.
Nuko hanyuma rero uti Washington na Bigogwe urumva harakabeho katandukanye, ubundi naho ubona gute?
Hano bari urumva bagera muri rimwe. Baratubwiye ngo twasanze iri gushira bakagera muri kane. Mu Bigogwe iyo byakabije ni mu 9-8 niyo. Mu bukonje. So hano harakonje cyane, murabibona ko nabe umupira n'ikoti.
Yego.
Ya ntabwo mu Bigogwe
urasanze. Uriko inka umupira?
Yego, uriho inka.
Hano
barayibona se?
Nibaza ko muratubona kuri Facebook.
Yes.
Ego. Nuko rero hanyuma Rwanda Day bite byagenze neza?
Byagenze neza. Nahuye n'abantu bakunda Bigogwe benshi ntari nzi, benshi cyane. Ntabwo nazi ko abantu benshi bamaze kumenya Bigogwe uru rwego no kuyikunda. Muri Rwanda Day nari nabaye nka standi. nari mpagaza ahantu ndi gusuhuza abantu ba bakubari bose bose bashaka kumbaza amakuru mu bigogwe benshi ntabwo nigeze nicara byaranshimishije ntabwo nari mbyiteze kuri ura rwego kubona abantu banyiri ku rukundo rungana kuri
abakubaza bari abanyarwanda n'abarundi nabo ni n'abarundi mwari benshi
yego abanyarwanda n'abarundi benshi cyane nyuma yaho abandi ngo ntabwo babonetse harimo n'abatari abanyarwanda n'abarundi harimo abagande nabonye harimo abanyamahanga bahano muri Amerika nabonye
nuko rero bigogwe sindahashika ariko ndizera ko ni nasura gukorera urugendo
ugomba kuzaza
yego nuko rero udushikane mu bigogwe utahazi bigogo hamugira gute hameze gute
umuntu azi mu bigogwe haherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Rubavu na Nyabihu ubone ntago bigogwe mu karere kamwe bamuturere tubiri kuko ni icyapa kigabanya Nyabihu na Rubavu kiri mu Bigogwe so hano ni Bigogwe bamwe ibera rya Bigogwe ariko ikaba Rubavu haruguru hakaba umurenge wa Bigogwe hakaba muri Nyabihu so Bigogwe ni ibera ryayo ntabwo bibana ariko byose twebwe abahatuye twe tuvuga Bigogwe yose bari Bigogwe icyo cyuma tukitaho
hatandukanye he n'ahandi hantu mu Rwanda Kigali za Kibeho n'ahandi hatandukanye n'igiki gitandukanya Bigogwe n'ibindi bice by'u Rwanda
ikintu cy'ambere kibira kiharanga kinadutandukanya n'ahandi cyambere n'imbeho yaho nyine ariko wenda n'imbeho mu birunga turayihuje ikitugira umwihariko ni imisozi myiza y'icyatsi kibisi kandi atari icyayi iba mu bwatsi bwinshi cyane ku buryo yihagejejemo umuntu nyine ntabwo abantu bahita bizera ko ari mu Rwanda iyo misozi mvuga ko ariyo nyine niho hantu ugeze umuntu mu Rwanda uhagira navuga ngo nyene yuhageze utangira kubona ubushye bw'ikigali bukuvamo amazu ntayabayo ntabantu batuye muri iyo misozi ni imisozi y'icyatsi kibisi y'inka y'ubwatsi abantu benshi bakunda kwagiranye no muri Swiss ariko abantu bo mu Swiss nakire bambwiye ko iyacu ikirushi yabo nuko yacu idahanamye
hamakwere iki ibere rya Bigogwe hariho ni izina ry'itakutanye hariho
ibere rya Bigogwe naryo ni urutare ruba mu Bigogwe ruhagaze bavuga ko rushushanyije nk'ibere ariko byavuye kera ngo n'umuntu witwa Nyirabigogwe bakundaga gusereza ngo urutare rumeze nk'ibere rye deni baryite ibere rya Nyirabigogwe soriza ko rya Nyirabigogwe ubundi niko bavugaga ko mu Bigogwe n'agasozi kitwa ka Nyirabigogwe ko yo umudamu yaje kugwaho ariko ubundi iryo bere ni umusozi w'urutare ugiye hejuru ukaba gakorwa simbizi nsigaye mbona hari igiti kiri hejuru dusigaye tuvuga ngo ni moko
hanyuma none ngabo wewe na no mu ibere rya Bigogwe niki mufitani yahe inkuru warahavukiye cyangwa warahagiye uravuga ati ahantu ndahakunze kandi ahimukire kubera ingene yasa
Oya narahavukiye ni wacu nababyeyi banje niho bavukiye
yego
mama wanjye yavukiye mu Bigogwe sogokuru wanjye yavukiye mu Bigogwe ya bose
nabo urumunya Bigogwe uri inka y'ibigogwe yo mu Bigogwe yego reka twakire uri ku murongo wa telefone mbere ko tuca utubwira igituma witwaye amazina atandukanye turafise citizen uratwumva
yego ndabumva neza Diane ndakuramukije na ngabo ndamukuhukije cyane
ndakwikirije
Uherere he
Pardon?
Uri ego. Ikaze ku jugi America turi live kuri Facebook, uzura tisha kadishu turaba.
Murakoze cyane. Ubona amazina yange muri bimwe ni mafuri twagira yo muri Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubanza gushimira ngabo ko akantu ko kubunga bundi nka n'inka zari zisanzwe ziriho ariko ukabona nta ukerugendo ukorerwa ku nka gari dusanzwe buriho zari inka tukabyibwami hariya mu rukari ukagenda ukareba inyambo ariko ukagarukira aho ngaho ariko ndashaka kubaza ngabo azadushyiriyeho umwihariko ku biciro ku bantu tuvuka cyangwa se tuvuka mu ntara y'uburengerazuba kuko uyu munsi hari igihe umuntu aba ashaka gusohokana abana be agakomwa mu nkokora n'ibiciro kandi ari vizite y'umunsi umwe noneho tujya tubona abantu bakavuga bati parike ya Nyungwe abantu bakutuye mu turere dukora kuri Nyungwe wenda iki gihe nyinshi tuzajya kuba poromosiyo mu sura Nyungwe abari nashinyo mu Kagera nashinyo nawe ikaruko nawe rero ngabo ntibisabwe rwose ukabemerera ngo ntumbuye kunywa amata y'inshyushya akamiweho ako kanya mu nkongoro bakayakama mwicaye nkagotomera ayango ubwo rero ushyize nka poromosiyo y'abantu bavuka mu ntara y'uburengerazuba bati wenda mu kwezi
ariko mase
kwa munani se
mase kweri kuvugira abo mu burengerazuba bwonyine
oya n'urugero n'urugero rw'utanga abakuntu nshaka gukurura abantu kugira ngo abantu bose bitange mu bintu urucyaruka rw'u ti abantu bavuka muri utu turere dukora hano cyangwa se abantu bo mu burengerazuba mbashyireho poromosiyo muri uku kwezi abarazi uyu munsi bizaba bihagaze bikiri ciro noneho ushyiraho n'ibiciro mu makupe kuko iyo urebye usanga ibiciro bisa nk'ibikiri hejuru kuri raporo wenda n'ahandi haciye hakorerwa ubukerarugendo niho umuntu yasohokanye na madamu we n'abana ugasanga biracyari hejuru cyane kandi abana bacu bakiri batoya dukeneye kubereka uburyo inka zakabaye zibungabunga bakareka kuzibona mu birari iwacu bakagira n'aho ziri bagakama abana bakanywa bakotsa ibigori bakanyabana ngira ngo urakizi n'ikinyarwanda kiza ku bantu bakina inkoni abantu bazi inkoni noneho abana bakabireba murakoze n'icyo cyifuzo nari mfite akigukorera byazaba byiza kurushaho
urakoze cyane aca kwishura mu kanya sibyo
yego
imbere ko ndakureka ukishwa Marcel tuafise Janet ku murongo wa telefone Janet ikaze ku jugi America
yego murakoze
uduzi je ngawo turaguha amanota tuzaniye abige ubundi nitwara turanga abakobwa cyangwa abafasi
oya ntabwo ari ngabo muyahadi ni ngiye kuko buri ibiganiro byinshi ngo ndaguhamagara
yego ratari umugani w'abanyarwanda tugukomera amashyi ikaze kujuga Amerika je nubwa mbere ndakwakire kandi abafasoni n'abakobwa ntitubaronka muba muri hehe muba muri mu nka mu bigogo canke
ahubwo ubwo ikibazo nge nshaka kumubaza ukivuga ibyo by'inka alo
turakumva
alo
turakumva Janet
murakoze nange nitwira dukunda Janet nuye mu karere kwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ubwo ndashaka kubaza ngabo ni gute atuma abagore bakama kandi mu muco nyarwanda njye nibwo bwa mbere nari mbonye ni ukuri umugore ujya munsi y'inka gukama nubwo ntazi niba bakoresha ikinyarwanda munsi y'inka
ahora bareka bagakama abapfasoni
kandi njye ntabwo mbizi yego sindi mukuru ariko nibwo bwa mbere nari nanabibonye
Beka kwishe kandi gume ku murongo.
Umva ngusubize ubundi kera n'ubundi abagore barakamaga ibeze nk'umugore wenda wabaga ufite inka ariko nta mugabo afite wenda yarapfuye cyangwa aragiye ku rugamba wenda yarabyaye n'abakobwa gusa barakamaga. Ikindi buri hari ibintu twavuga ngo ni by'abagore bini by'abagabo kubera guheza abantu ibyo bintu byahozeho ariko uyu munsi nyine ni ibintu byinshi abagore bakora so gukama ndumva atari ibyo byabananira cyane cyane ko kera aho bana bikoraga gusa nk'umugore wavuga ibyo gufite umugabo n'abana b'abahungu wasanga badakama ariko iyo ugiye nko muri histori ya Ndabaga urabona ukuntu byamusabye kwikura amabere akayaca kugira ngo abashe kujya ku rugamba ibyo bintu bikaza gucika n'ibindi byose nta kirazira nta cy'umugore atera inka kuba yayikamye nta cyaha nta n'icyasha bafite kimubuza gukama inka
Ndabaga ninde ubuze ngo ugiye mu nkuru ya Ndabaga neza
Ndabaga ni umukobwa mu by'ukuri w'umunyarwandakazi wagiye ku rugamba ifingiriza ariko ntabeshye izina yagiye ku rugamba kugira ajye gusimbura se kuko isi yari yaramubyaye wenyine kandi abasimburaga base babagara abana b'abahungu isi asaziye ku rugamba abona nta kundi azajya kumutabara no kumusimbura yigira umuhungu bisaba ko akata n'amabereye kugira ngo ageyo so ntabwo nkeneye ko umukobwa nawe aza kwihindura kugira ngo aze kuza mu nka mujye muzani karibu muri sanga
yego Janet watahukiwe niwashaka kuja uramaze kuja mu bigogwe mbega
aya mu bigogwe maji gutyo ariko ntabwo maji
nzoguhitana twijanye
mbona nkubone maji
nuko Janet mbese nakubajije waduhamagaye uri he
Emereye mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali.
Yego. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Mugire rero bya bidade cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Yego namwe.
Yego. Turakira Emi turacyafisa akabazo ka Marcel. Turaza kwakira mugari ka mazina ya Kire Emi. Emi kaze ku jugi America.
Urakoze.
Uherehega Emi.
mu karere ka Huye.
Ingo rero ubaza akabazo kawe kwa ubaze ngabe itubaza ofisi twamugutumiriye.
Mfite nk'ibibazo bibiri cyangwa namubaza. Cyambere kuki yise iriya hari inka yise ngo Pamela, yatubwira impamvu yise Pamela. Ikindi cya kabiri inama yaho urubyiruko rushaka kuba umworozi nkawe ko rwabikora. Ikindi cya gatatu ese afite imyaka ingahe yatangiye kujya mu nka afite imyaka ingahe.
Yego urakoze aca kwishura Emi. Imbere ko wishura Emi, Marcel yavuze ngo birahenze ibiciro vya hari hano. Ubwa mbere na mbere usaba ngahe kugira umuntu aje mu bigogo?
Tugira ama package atandukanye kandi cyane cyane nk'abana bo nka trip z'abana bari amafaranga makeya, ariko hari package ku bantu bajya kuri website yacu itwibereryabigogo.com. Hari package y'igice cy'umunsi, hari yo guhiking ibereryabigogo, hari y'umunsi wose tukanagutekera, hari n'iy'iminsi ibiri ukanarara tukaguha amatente. Ntabwo bihenze kubera ko urebye amafaranga duca abantu bambwira ko nca amafaranga make, kuko twebwe niyo hantu ushobora gusuruka umwanya muremure. Urugero nka full day umunyarwanda ishyirumbi 40 kandi yaturutse mu gitondo akagira nimugoroba. Kandi twanamugaburiye, twamuha amata, twamuha experience yose, nayo ibaze kumara n'umuntu amasaha 12 cyangwa 9 muri kumwe ariko amushyizemo 40. So ntabwo duhenda mu by'ukuri. Ujye kurana n'andi ma package nko kurara, abanyarwanda turaborohereza cyane kandi tubacaginga amafaranga makeya bishoboka. Hari na murebe na half day, murebe no guhakinga ibere rya bigogwe ku banyarwanda ni 5,000 gusa. Ubundi tukaguha ya myenda, tukaguha inkoni, koti, tugiye kujya tubaha bote mu kwa kane muzamuzifite. So ntabwo duhenda.
Uraza kutubwira, mumbabarire nari ngiye kuvuga na gato nabo muhinga bw'ijima bwira bigende neza, muraza kutubwira ibyo bateka niki, hanyuma urategekanya none kuzobagabaniriza aba bantu?
Yego, nta kibazo. Ubundi nta muntu uraza gusura mu bigogwe ngo dupfe amafaranga.
Yego,
turanegosia ibyo biciro birahari, ariko nta amategeko ahari yacu ntabwo ari nka yayandi adahinduka, twebwe arahinduka. Iyo ushaka icya mbere ni ubushake bwo kuhashatse gusura ibigogwe, cyane cyane ko ngitangira n'ubundi ntakiraga abantu ku buntu. Kanzwe noneho umuntu uri kumpa amafaranga makeya surumva twapfa iki keretse udafite ubwo bushake?
Hama Emi yakubajije ibyo udashaka kwishura ntubivuge kugira ngo ntitwinje mu buzima bwawe butatu. Gusa imyaka ingahe?
Habise imyaka yanjye nakwitangariza kuri VOA. Okay, ndakuze bihagije nuko narabona umugore ahubwo.
Uraza kumuraba kuri Facebook, uraza kwandika ari benshi. Hanyuma watangiye kuja mu myaka mu nka ufite imyaka ingahe?
Atangiye kujyayo banza bari bampetse ko namenye ubwenge mba mu nka. Yego,
mwakuze muzifise?
Yego, nakuze iwacu bafite inka. Nagiye kumenya ubwenge ngiye nywa amata mu nka, ntakunda yo mu rugo, nta nubwo nakunda nywa amata mu rugo. Papa arambyukanaga mu gitondo akanshyira ku rutugu tukagenda mu nka kankamira.
Ni ukuvuga niho wakuye urwo rukundo rw'inka? Niho wumvise utanguye kubyumvamo cyane?
Ku myaka 4 najyaga mfata ibere ry'inka nkakama, imyaka 5 gutyo kuzamura najyaga n'ikamera yanjye mu gakombe.
Hama none Ngabo, kuba waragize uyu mugambi wawe w'ubukerarugendo mu nka, wabikoze kubera urukundo ufitiye inka? Wabikoze kubera ko wihangira imirimo? Urumva hari ababikora kubera babikunda, hari ababikora kugira ngo bihangire imirimo. Ntibyari binamenyerewe, sinzi ko n'undi muntu afise ubwo bukerarugendo mu Rwanda canke mu Burundi. Ni igiki cagutumye ubikora?
Njye nuko nakundaga bigogwe. Mu by'ukuri njya kubikora nashaka kwerekana kubigogwe ari ahantu heza umuntu ashobora gusura. ariko ntabwo nari nzi ko bizaba kasi nari ndi umunyeshuri ngiye nashaka kwereka isi ku iwacu ari heza nta nubwo navuga ngo please ngo visit Bigogwe ngo nandike narakwerekaga ibyo nirirwamo ibyo bagenzi banjye birirwamo nashaka kugira nyine nereka isi ku iwacu ari heza nicyo kintu mu by'ukuri na nicyo kintu naharaniraga ntabwo ari business nta nubwo nari nzi ko nibyo nigaga ntabwo byari bijyanye nge numvaga iwacu mbona hatagaragara nkabona abantu bavuyeyo ntibavuga nkareba abahatuye ntibavuga nkumva nta kinyamakuru kihandika bahandika ruko habaye imyuzure abandika ruko ndavuga kuki batavuga ibyiza so nangereka nze mvuga ibyiza by'iwacu isi yose bimenye cyane cyane ko narebaga nkabona ahantu hasurwa nta n'ahantu hasa no mu bigorwe
yego uraza kutubwira inka watanguje uko zingana aho ugeze nimba wishimiye aho bigorwe igeze imenyekana ariko tubanze twakire Shadrack uratwumva
ndabumva cyane
uherehe ga Shadrack
mperere i Nairobi
muri Kenya ikaze ku ishuri rya Amerika
yego
akabazo kawe ku mushumba w'umusirimu twagutumiye ngabo
amubwiye bwa mbere presentation yarakoze urubyiruko turamushima cyane
yego
ndasaba kumubaza imbogamizi yahuye nazo nuko yaba arabyitwayemo kugira bitubere urugero twese kuko natwe dufite inga tuba dufite nk'urubyiruko ariko tuba dukeneye umuntu twinjira niba ari imbogamizi yahuye nazo nuko yabyitwayemo kugira abageze ahageze ubu
ngubu urakoze ngaho Nairobi ugira umunsi mwiza akabazo ka Shadrack Nairobi
imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi ariko imbogamizi za mbere umuntu ahura nazo ngiye byari mvange mfite imbogamizi z'uko nkora ibi nari ngiye mu bintu ntazi nta nubwo uretse no kuvuga ngo nize ubukerarugendo nta nubwo nari narigeze nsura nize banking gukora muri banki
ugacuja mu nka
umwanya mu nka so ntabwo nari gukoraga ubukerarugendo sinari nzi ukuntu bimeze sinumvaga ibintu byose byari bishyashya icya kabiri sinaringira connection mu bukerarugendo icya gatatu sinaringira na capital so nta bumenyi nta connection nta capital
uretse urukundo rw'inka
gusa urukundo rw'iwacu gusa nari mfite nta kindi so ukagira none n'abacantege bakumvisha ku bintu rukora ubushumba ugiye ku mushumba warize kaminuza so yaba abantu bakuzi yaba batakuzi bo bakavuga batura mushumba nuwahe batazi ko wanagiye mu ishuri abakuzi bakakubreminga kugiye mu bintu by'abaturage warize abatukuzi bo bakakwereka ko bintu ukora nyine biraciriritse uri n'umuswa ntabwo wize ari abantu babaga bazi ko ntagiye mu ishuri so zari imbogamizi nyinshi rimwe na rimwe naho ukomanze ngo bagufashe ntibikunde
ntibabitahure Shadrack watomokewe n'ibyo ku ishuri yamaze kugenda hanyuma rero wari kuravuga ngo murabakira mukagira iki ariko watanguje inka zingana gute izo nka watanguje ni papa yaziguhaye na mama canke
nta nka natangije nge najyaga mu nka zacu bisanzwe nka zipostinga cyangwa najya n'umusiti wanjye nawe nka mupostinga mu nka zabo hanyuma abantu batangiye kujya bazi mu bigogo nkabajyana mu nka zacu nyine za papa nge nta nka nta nka natangije nkuvuga ngo nyine ngo mfite inka ngo mujye muri sura ngo ubuzabaye nyinshi twajyaga mu nka zacu ejo mu nka zacu nabona ari haba imvura hanaguye rimwe na rimwe hari na kure nka negosiya n'umuntu wenda Diane afite inka tukajya mu nka zanyu umuntu akaza so tukajya mu nka z'umuntu runaka umuntu yangurira agacupa nanjye wa muntu tukakagabana kuko nta biciro byari biriho so nta mu by'ukuri nta kuvanga natangije inka cyangwa urwuri abantu bo barabizi nta inzira zo mu bigogo akenshi ni iz'abantu bakuru nta mwana uba ufite mu rwuri
ubu none ufise iraro muravuga iraro mu kinyarwanda
tuvuga urwuri
urwuri
cyangwa ibikuye mu bigogo niko bavuga so uyu munsi ndahafite aho gukorera nahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika abantu barabibonye byasohotse muri Europe pa abandi babyumva kuri radiyo baduhaye ubutaka dukoreraho ubu ngubu harimo inka navuga ngo ubu ngubu igihe ushakiye kuza niyo naba mpari niyo naba mpari ntahari abantu barakwakira ntibigusaba kunegosia n'abantu runaka ntabwo tukijya mu nka za papa tujya ho hantu
hari nka zingana gute
na muntu bari nka mu Rwanda
eh kirazi birisa yeah. Iyo nta muntu abahari
nta muntu bari
iwo musho ntawo narenze
so you get nge ntabwo uvuga ngo mfite inka zingahe uravuga nyine abantu bageramo bakazireba bakanywa amata inka ziba mu bwinshi niyo yaba imwe bari nyinshi
sinarinzi ko bimeze gutyo muratubabarira abashumba b'abasirimu turafise Veniste ku murongo wa telefone Veniste ikaze ku jugi ya Amerika Veniste uratwumva
ndabumba
uherega Venus
muri Zambia rusaka
Zambia rusaka mu meze neza
ego turashimana
inka zirakamwa twagutumiye rero ngabo akabazo umufitiye
nagenda kubaza kuri bibiri byerekeye inka Tengo una mura que sale en el muri que andi a Harry que te sabe que iba a Maravit y Niamá, a Maravit y a Mata. Mene, jibu que yo que yo que yo me canse, a Mata, mene, yo me llego todo, yo me llego neza, y yo me llego neza, yo me llego neza, mene, yo tafugo, yo voy a ir a ese tal, yo me llego tafugo, yo voy a ir a ese.
Esindiko biri mu byo
ibintu bijyanye n'inyama ntabwo mbizi pe ntabwo mbizi amata yo meza ubundi bwiko amata meza iwacu buryo ba testingamo bitandukanye nuko kandi babireba ari akamashini kayareba nk'ikigari ho biroroshye ariko nko mu bigogwe twebwe ubundi yo twebwe dukaminka bayire nyino yirebuka mu manta yayo ntabwo tujya tugura amata so yo bigeze aho bagurisha barebera ku machine ikindi amata meza mu bigogwe siyo nkeka kwa imeza Washington DC cyangwa Kigali kubera nko mu bigogwe twebwe badushaka ya amata atagiye amazi atagize uti ariko njya muna nk'amata yahandi hari igihe nk'ukumva nta kintu kiri mu kanwa ya so uwe waba wawe ugiye kugura biterwa n'umuntu wizeye uhitamo umuntu wizeye nawe ntago nabwira ngo amata meza bameze gutya
birumvikane Venuste ugira umunsi mwiza ngaho rusaka Zambia rero yego hanyuma rero ni kweri ki wiyise umushumba w'umusirimu ni kweri akakandi watubwira ngo waciye mu ishuri
ya impamvu ni isi n'abantu bari nyise ndene rirampama nambwira abantu bateze amatwi radio ngo amata bahamye so byarampamye nanjye umunsi nari na graduatinze nambika kanyana ingofero abantu barabibonye ndi gushimira inka zose kubera arizo zishyiye minerivari
ni inka zo kwishuri
yego kugera njye ku ishuri bagombaga kugurisha inka nkajya kwiga kuko papa wanjye ntabwo yari afite umushahara yakwishaga inka nkajya ku ishuri so kugira nshimire izo nka zose cyangwa bakagurisha amata bakambonera ikaramu n'ikayi cyangwa nkanywa amata mbere yuko njya ku ishuri ibintu nk'ibyo
inka yakubereye byose
yabaye byose abantu baranabizi abantu bava mu nka benshi barabizi nyine mubyari nibwo agurisha inka kunda kurusha izindi kugira wowe wige so kugira njemirizo nka zose nara graduate nze mfata yangofero abantu bambara kuri graduation nyambika inka yacu akanyana gahagararira izindi nka zose zagize uruhare kugira ngo ninge so abantu babonye ko na graduate nze batangira kunyita umushumba w'umusirimu rirampama kubera ko babonaga nyine uburyo nkora amakazi harimo ubushumba ariko harimo n'ubusirimu kubera ko mbasha ubusenyo nta musirimu mba ngeze Washington DC
yego nuko twakire umusaza ikaze ku jugi ya Amerika
amakuru
ni sawa urakomeye umusa
ndakomenda amahoro nikongeze mbere ndi gisundu hano muri gisiye mu majyaruguru
twagutumiriye umushumba w'umusirimu ngabo
namwumvise kuko afite igitekerezo cyiza kandi rwose ni ukumushimira rwose akomereza aho ngaho ariko namvise n'ikibazo namubaza urabona yuko inka idufitiye akamaro cyangwa se umuco nyarwanda ni itungo rikomeye cyane ubuzima bwacu kuko no guhaya inka n'undi turaba guhaya ubuzima ese nyibaza ko abantu bati bashobora kuba batazi byo gukama wenda baravukiye nko mu mujyi arakoze iki kugira ngo wenda ashinge nk'intuza n'ishuri ryigisha abantu badashoboye kumenya iby'inka ku buryo bamujya gukama cyangwa se n'ibindi
ese
afite gahunda yo kuba yashinga ishuri ku buryo n'abatabisobanukiwe bakiri batoya bari kuvuka ubu babimenya bagakura azi umuco nyarwanda azi agaciro k'inka n'uburyo inka iteza umuntu imbere byose bakura abizi
ya iyo utabizi uza gusura Bigogwe ariko dufite na gahunda yo gukora ahantu habigenewe hameze nka museum havuga inkuru zose zerekeye inka mu Rwanda uherekeye rukageza uyu munsi iby'abantu batazi inkuru nyine zazinduye utanabwira umuntu keretse ari bumara icyumweru mu Bigogwe so dushaka kubaka ahantu hameze nka yitwa Bigogwe Milk Bar so abantu bazajya baza ba mu by'ukuri inkuru izaba ari nka Museum of Cows ya mize y'inka maybe ariko mu misiri bibere habiza bitangarije hano kuri Voice of America
yego
na bwa mbere nabwo abantu bari babizi
so
ya
urakoze cyane urakoze umusaza bwira umunsi mwiza
yagiye murakoze rwose kandi kubashimira ariko natwe twe mu ntara badutekereza ku buryo umuntu wasinga imizi ku buryo n'abari muri mu ntara badasobanukiwe n'ibyo nabona babona
uyu munsi uyu uza mu Bigogwe ugasura uza mu Bigogwe ugasura ni nicyo kintu dukora nyine uraza ugasura then tukakubwira ibyo bintu byose tukakuhavu twanakwigishije uko ama wayimenye so ikiza ni ugusohokana umwana wawe mu Bigogwe ibyo bintu akabyiga akabimenya
yego urakoze umusaza
murakoze rwose kandi tumukomereza aho ngaho
yego hanyuma rero wari kuratubwira umushumba w'umusirimu ingene wize kubera inka warayihaye iyo shapo abagukurikirana kunuzenya ku mbuga ngurukana bumenyi baramaze kubona wambitse inkofero inka yawe none ga kuvuga ngo umushumba w'umusirimu hariho rero wewe ibintu abandi bashumba bakora udakora nk'umusirimu canke
uburyo abashumba kera bafataga impamvu nabaye umushumba w'umusirimu ntagaruko mpindura ubushumba bwanjye ngiye ndi umushumba ahubwo hari igihe nk'umushumba bakora urugomo
ngiye nta
urugomo ni nko kujya kugwana ngiye sindwana sinshobora koneshereza abantu imyaka yabo ariko nanone umushumba w'umusirimu nuko umushumba uri proud y'ibyo nkora nkumva mfite ishema ryabyo nkumva nyine ntabwo mfite isoni zo kugera mu bantu ngo nitwe umushumba ubwo nibwo busirimu mvuga kuko abashumba benshi yageze nka uretse n'abashumba n'abandi bageze i Kigali yahita ashaka kugira abantu batamenya ko ari umushumba ngiye bahubwo iyo mpageze nyine nibwo nkwereka kundi umushumba ahubwo mu Bigogwe nshobora kwihishamo mu bantu ntibabimenye ariko mu mugi ugomba kumenya ko ngaba ari umushumba
ukabimenya gutse Kigali duhetsa mvuga ngo
yamba nambaye nk'abashumba
kutaje twambari
uyu munsi ariko nambaye inka
wambaye inka none abashumba bambaye gute ufise inkoni yawe
ufite inkoni yanjye Kigali nuko banze kunyizana mu ndege mfite umwenda wanjye nambara abantu barawuzi n'ingofero nuko uyu nawe muri Rwanda Day nawe utanzemo impano ariko ubundi abantu barawubonye so
abandi bashumba batari ntituvuge ngo sabasirimu ntibaturanye ariko abandi bashumba barakwiyumvamo nk'umushumba w'umusirimu cyane hari akantu bavuga ati wowe uri kura urasirimu
baravuga bati warakoze kuduhagararira kuko byibura umuntu asigahura n'abakabubaha kubera ko dusigaye turi tutakishahisha so abandi bashumba ni inshuti zanjye cyane cyane none byavuye ku bashumba bo mu Bigogwe bigera ku bashumba b'Inyagatare bigera ku bashumba b'i Kigali batakiragira baragiye kera uri ubushumba ubuvamo ariko ntambwe ubwo kuvamo abashumba bose baba diaspora abashumba bo mu ntara zitandukanye bose ubu ngubu babaye proud yuko hari umushumba mugenzi wabo wasigaye bahagarariye mu bintu byose
Ko turamukije abashumba bose rero muri komora twumviriza aho muherereye hari utwandikiye kuri Facebook avuga ngo urashobora kumuvugira gatonya inka amazina y'inka nimba uyavuga ngo canke warasezeranye navyo ko uri umushumba w'umusirimu
oya ndabizi ariko kenshi ntabwo ari impano yanjye pe ibintu byitwa kuririmba keretse ndi gushugunda gusa
gushugunda ni
gushugunda nyine no kuvuga ariko ubundi ijwi ryanje ntirinyemerera ubona bajyambwira nzaje uziko mba mbizi mu mutwe ngashiramo nk'indirimbo muri phone ariko ngiye ngenyine ijwi ryanjye kuva nabo sindajya no muri korali
none izo nka zawe ntuziririmbira yuri
korali ngiye boyo ndi kumwe nazo ngiye nabwiye ndashuguhunda nyine uvuga amagambo ariko adasohoka mu kanwa ariko ijwi ryo ryumvikana ariko amagambo utamenya ndi kuvuga iki cyangwa nkavugiriza nyine abonde kenshi usanga ndi kuvugiriza kuko ijwi ryanjye ndarike mango pe niyo mpamvu
umwese agira ibyo yatorewe
reka
wegumire
aba ikindi iyo ushaka nko mu bigogo waje dufite abantu bakuvugira amazina y'inka
aha
yes so ntabwo ari impano yanjye nta nubwo najya ku yes nko kubyina buriya no kubyina kinyemera ndagikunda nta ndirimbo yaho ntazi kwikiriza ariko iyo umbwiye ngo ni intege amaboko mana yanjye wankubita umunyafu
Ego reka twakire Zakar Zakar uratwumva uherega Zakar ikaze kujuga Amerika
muraho neza
turaho turashima uherereye
merereye bigari mu Rwanda kuri Rwamagana
akabazo kawe
Amerika rya kiri hello
ego akabazo kawe numva yagiye waruvuze rero ngo iyo giye mu bigogwe barakwakira bakakuririmbira abantu mu ekipe yose tubwire bigogwe ubishika wakigwa gute hari imicinga
umuco numwe iyo hagize nyine iwacu nyine mu byo dutanga harimo twakira abantu tubara dufite abantu bababyinira bakabaririmbira turabakamira tubokereza ibigori abandi bashaka ibijumba tukayibaha kabisomera amata turabyina ikinyemera nicyo niyo mbyino yo mu bigogwe abantu bajya bumva ngo dore umudamazera wibabara wibabazi mana yakwiremeye uri umudamazera iyo mbyino irazwi cyane nta munyarwanda utayizi ariko ba nyirayo nabo mu bigogwe nuko tubyina dutega amaboko gusa nta ngoma ducuranga mu bigogwe turagutekera ibyo bya kinyarwanda byose watubwira ushaka iyo usuye bigogwe tukagutembereza no muri ya misozi tugasimbuka inkiramende hari umuntu watangiye anahamagara ati ngabo mbese muranyubanwa tukanyubanwa ni umukino tukinisha inkoni tukiri igisoro dushora inka tugatarama uyu munsi dufite camping trip izaba kuri 20 izaba kuri tariki 9 z'ukwa gatatu uyu mwaka noneho iyo niyo kurara mu matenti turakampinga tukarara ku gishyito ishyita abantu baracyumva hahandi bacana umuriro campfire so tugacana tukarara turi gutarama aho ngaho mpaka mu gitondo tukakamata tukaryoherwa so ni ibintu byinshi wareba ibere rya google.com hari n'abajyambwira ngo nibaze nzabaha imisigati hari n'abansaba imifumba
uyifise none urafise imirima muri uyu muntu
nta mirima ngira pe ariko nyine imisigati nyine turayishaka byakundi yo ushaka
ego hanyuma ibyo muba muteka by'ibigori by'ibiki biba biri mu murima wanyu
turabihaha
murabihaha
yeah.
mu kirundi ni kubisoma
turabisoma
hanyuma uvuze ngo ico umuntu ashaka ucu kironga umuntu araza hariho ivyo nubwo avuga
twebwe urabookinga kugira ngo ibintu byose ushaka uzabibone bigusaba ko ubookinga kuri website imbere then tukabikubonera iyo uvuze ngo uraje wisugira kuri ofisi yacu ngo tugise tugenda ngo nyine tuguhe ibihari ako kanya ariko iyo ubukinze bufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ninza nshaka iki muzampa amateke muzampa ikijumba muzampa imyumbati muzayiteke gutya ibyo bintu byose kubishaka nyine urabibona
ariko ni kinyarwanda nta byo kwinjira ngo mu maspageti mu biki mwitekere ibyo kinyarwanda
rwose pe nta nubwo nzi ukuntu maspageti bayateka nanjye ahubwo twagutekera akawungu kagasomera amata, twagutekera umutsima w'amasaka ariko apana spaghetti umuceri. Mba mubwire ntago zayiwe na pe tuba tuzi ko mu Kigali mwabiri mukava mu ba diaspora babiri abazungu baturusha kubiteka kuki twajya gukomeza kuba ibyo bintu
hanyuma mu biteka kinyarwanda
gonkwi yego duteka kunkwi
mugashamwa amavuta canke
amucamisha amavuta amavuta y'inka iyo yashaka turaguha ariko ni wowe uyashaka giti cyane ntago dushobora kugushyira amavuta y'inka tutazi ko
uyakunda. Hari inka rero zitandukanye tuja tubona ku mbuga ngurukana bumenyi zawe, hari zo wita amazina atandukanye, ngira ngo
hari wambajije ngo inka yitwa Pamela
kubera inka ahubwo nyine kweri kuyita gutyo ntuyite nka tuzina tukinyarwanda.
Amazina yayo yitwa Umutesi Pamela ni Irisirino, yiswe n'abashyitsi dene ndaryemeza ko nabonaga kuko ari Pamela ikora ibintu kabona ni nk'umuntu. Ejo bundi nayo banyereje ifoto iri kumwe n'abashyitsi ihagazemo imeze nk'ibaganiriza ariko nako yarabaganirizaga nipostinze umuntu arambwira ngo abone gute nkihagara mu bantu gutyi kamenya amasaha kwifotoza igagara nk'iri kwifotoza
akungira ngo irahagarare kamera nk'ayo
si wabonye nagwaye ifoto turi gusangira ikigori
yego ariko je bijya bintu ngabo none inka ziragira ibigori
cyane inka zikunda ibigori cyane
cyane inka zinsirimu z'umushobo
oya inka zikunde zihora zibyona se nkikunda ibigori pe
ibyokeje kandi wayihaye chocolate
ya ariko yabifuye ibyokeje sigaye yarabyanze kese yahaye kibisi ariko ibigori byakeje sigaye ibya kandi niyo yazanye kubirya ya nanubwe ry'ibitiritiri abantu barabizi bitiritiri
biramunamaze barabizi
ya rero Pamela nambwe ibirya kandi izindi nka zirabirya ariko yabaye insirimu ibivaho
ufise Pamela ufise
ntuzakubwira
zose gihe dufite
imbabazi Pamela impangu indema ruhimbi rutete sine gaju bihogo zose turazifite n'izindi
iyo uhamagaye uramenya ko ari yaramaze kumenya amazina yazo
cyangwa iyo uzihamagaye amazina yazo zirabimenya zikavumera ni kwinka zitaba uretse nazo iyo uhamagaye izina ry'inka inyana yayo iri kumva ihita ivumera
gufata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kuzimenyereza nibaza ngo harabamo kumenyereza gato
yego cyane cyane inka ikibyara ntabwo ibirizi ariko kuyigisha bijya kubyara ubwa kabiri yarabimenye yaremenyereye gukomeza kurihamagara inka ifata icyo wayigishije nk'ubu abantu bajya babona ndi kwifotozanya n'inka zacu zose zisigaye zaramenye abashyitsi kuyikoraho ntabwo zigitinya abantu hafi ya zose kandi ubundi inka zahariya mu bigogwe kubera ko ziba ahantu zitaba mu biraro zibera mu misozi zigahura n'abantu zijya gukamwa zigahita zisubirirayo ntabwo ziba zaramenyereye ko abantu bazikoraho ariko kubera ko izangiye nazigishije umuntu agomba kuyikoraho afite inkuyo akayihanagura abantu barabizi ukuntu inkuyo ariyo cyatsi bihanagura inka so zaramenyereye si ikinkuyo yigishije ihita igifata
urumva rero ako nta niyo rita ijuru rya Amerika canke Diane
tuzahita Diane arakanyana Pamela izabyara tuzakita Diane
udashushira ko ni indi ushire ko nini nahazi bigenda gute rero ngo utore inka amazina uyiha abantu baraza bakayita canke urabyuka ukavuga ati ndakwise gutye
wita inka kubera amaranga mutima yawe wowe ni uwumva nyine urugero mbonye inka iritonda ikunda abantu nkayita imbabazi nyine mbona igira imbabazi nyinshi cyane hari igihe ushobora kubona inka ibyibushya ari igisore ukayita nka mugabo so ubundi wita inka bitewe n'amarangamutima yawe nuko ushaka nuko kubona nka Pamela irateta twayise Umutesi so cyangwa ugahita ibara ryawe niba ari ibihogo ukavuga ngo ni ibihogo ariko kubera ko ushobora kubwira za bihogo icumi se zose wazita bihogo twebwe twita amazina ubundi iwacu mu bigogo bigendeye ku marangamutima n'ibigwi by'inka n'ukuyibona igaragara ya niko twita amazina y'inka zacu
ababanyi banyu mu kibano bavyakira gute uwo mugambi wawe hari igihe bavuga tsireka inka yanje nayo ize mu zindi z'insirimu yibere ngaho canke bakwakiriye gute
barabikunda cyane niyo babwiye ati mfite abashyitsi benshi bamwe nabaza ni bawe bahita benshi barabyemera kubera ko mu by'ukuri n'abakecuru baho n'abasaza basigaye bambwira ati mwana wacu warakoze kugarura ibyansi abantu bari basigaye bakamira mu majaga ariko nsigaye mbona abantu bakosha inkongoro buri munsi nta bantu bagikamisha bwa budobo abantu bagenda babuvaho buhoro buhoro so usigaye ubona nk'ubwo mpuye n'umubyeyi mfite inkoni nkabona arishimye arambwiye wowe ni ka gahungu kacu ukabona kandi n'umutate ariko ukabona arabyishimiye pepepe abantu basigaye mu bigogwe babahande bajya bamamagara warakoze gutuma iwacu hamenyekana na mu gitondo arababyutse anyandikira ngo ari ahantu kure arambwira ati ariko byibura nsigaye mbyuka nkajya kuri paji yawe nkamenya amakuru y'iwacu nsigaye mvuga iwacu hari uwuherutse kumbwira we ngo asigaye avuga iwabo avuga ko avuka mu bigogwe kera baramubazaga ngo bigugaherereze uyu munsi sikaye vuga bagahita ambwira ahubwo se uzatujyanayo ryari
yego
ya
nuko reka twakire Idrissa ikaze ku jugi Amerika
nakoze cyane munyamakuru mirere hano Kigali mu Rwanda
Kigali zirakamwa
zirakamwa cyane
nk'izo mu bigogwe
yego no kuvuga mbaze kugushimira nyine mu kumego watuzaniye uyu munsi iby'agaciro cyane ni inama namuhaga ni byiza cyane ahubwo nisabira n'urundi rubyiruko nyine gukura amaboko mu mifuko batitaye ku kazi ako ariko kose ni ukuvuga n'uwo muvandimwe nyine ndashima igitekerezo yagize ahubwo nisabira ko na leta yamufasha ikadushakira n'abandi bana bafite impano imeze n'iyo ngiyo kubera ngo impano nyinshi zirahari ahubwo babura ahantu bazimurikira abavandimwe bandi baba bazikiriye ni ukuvuga ngo urubyiruko rwo kwita ku kazi atari ko kose kamuteza imbere kandi kagateza n'igihugu imbere kandi kakongera na Afurika yacu imbere bisabira urubyiruko rwose aho duherereye yaba bwo mu Rwanda n'ahandi hose muri Afurika kubera Afurika yacu izatera imbere hejuru yacu twebwe urubyiruko ni ngombwa tweze urubyiruko tugombe dukore cyane turebera kuri bakuru bacu kuri batubajirije ku babyeyi bacu impano bari bafite tukazikurikiza kubera ngo umuco wacu ni mwiza cyane kandi dufitiye akamaro cyane tutitaye ya mico yo handi kuvuga ngo igicuru cy'i Buraya imico ivuye muri za Amerika n'ahandi hose ni ukuvuga ngo twebwe Abanyafurika tunoze urukundo rwacu tunoze imyumvire yacu tunoze amasomo yose twiga kandi nisabira urubyiruko rwose kwitabira inzira y'ishuri ni nziza cyane ituma umuntu afunguka mu mutwe
urakoze cyane
ndamwisabira ngo atugire inama yose aye zikagera kugira ngo urubyiruko rubashe kuzamuka rugere ku ntego yihaye
urakoze cyane
kandi ndamwisabira ngo ashaka abaterankunga benshi umuntu witeje imbere yabisaba ngo azamuke yiteje imbere
urakoze cyane urakoze
noneho igitsina gore n'urubyiruko rw'igitsina gore arutoze nyine
Idrissa turagusezeye
baje kiri mu mucyo nyabwo
urakoze cyane Idrissa ugira umunsi
mwiza
bamudukure ko ku murongo wa telefone turumva adashaka kuyumva ko ego ngo inama ugira abakiri bato ni yahega
nibakundi wabo kuko iwanyu nta hantu haruta iwanyu kandi icyo uzakorera iwanyu cyose ntugishyira mu mutima kizagufasha icya kabiri nyine nk'uko uriya mugabo yavuze baharanire kwiga cyane cyane abato barumuna bacu iyo wize nyine ubona shanse nyinshi mu buzima rimwe na rimwe utarize utari kubona niba ari ahantu bari gutumire bisaba kuvuga icyongereza ugomba kuba ukizi niba ari aho byari gusabe kwandika ubutumwa bisaba nyine kuba warize cya kabiri bakuramo amaboko mu mufuka wumve ko utasuzugura akazi ka ariko kose cyangwa ngo mugenzi wawe nubona akora ibintu ngo umubwire atariko ibyo ntabwo biri smart ubwo ibintu biri smart ntabwo ari kwakundi kera twabonaga umuntu abyutse yambaye karuvati ngo nibyo biri smart ubwo uwo muntu ni ukomeye ubu ngubu rwose ushobora kuba smart kandi babona ibintu byawe bisanzwe wenda wiragirira ihene wenda worora inkoko wenda uri umuhinzi ibintu byitwa kubisuzugura n'umuvumvu ushobora no kumuvumvu kandi warize kandi kera twabonaga abavumvu ari abasaza batize babakene ariko uyu munsi wabikora byose ubiri upfa kubikora mu buryo buri smart nawe nyine ukavuga ngo certified umuvumvu uri w'umusirimu so urubyiruko ntusuzugura akazi kandi ntagira ikintu wita ko giciriritse mu gihe wugikora wabona ari cyo kimumariye nawe ushobora kubikora bikaguteza imbere
ego uravuze ni ikintu gicekinza muravuze impene ni n'inkoko kubera iki nka gusa atamene canke ziri ni
nka nge ntanka ntahene ngira ariko ariko mfite intama ikindi inkoko nazo narazigiraga nyuma siza kungora kuzigira ariko nkundi inkoko buriya izo nari mfite nzihagara umuna kanjye gato yakiga muri primaire ihene zo naraziragiye nazo kera ndi muto naragiraga ihene ubundi zikanyirukanza ku musozi buri ihene ahantu zibera mbi urayiragira ntabwo ushobora kurishiriza
hamwe ntizitekereza nka mutesi
wawe ihene urakwirukanza umusozi wose so ushobora guhitamo icyo ushoboye ukagikora
izo ntama nazo ziha amazina nka za Pamela na za Mutesi
ntabwo ndazita amazina ariko mu mizi mike zisaba zabyaye nzita amazina ubundi bihita inka yabyaye
bayita inka hanyuma yaravuze akantu Idrissa ngo ngo leta igufashe ibyo bintu bikora ku mafaranga yawe canke leta iragushigikira
leta yaranshigikiye mu butaka
mungana gute
ntabwo ndi butangaze ariko nyine yampaye ahantu gukorera pe
ni ho usanze ukorera ubonye
n'ubu niho nkorera
yego
iyo niho abantu basura baranahazi ikindi cya kabiri leta ima platform ikakwemvita mu nama zikomeye ikaguhuza n'abantu so njye numva ibyo ngibyo binyuze asigaye nanjye ngapushinga mu buryo bwanjye ngakomeza guhatana igihe kizagera ntihagire izindi opportunity babona zindeba bashobora kuzampuzana nabyo ubundi yes
umuntu rero yovuga ko aho ukorera ubu mugambi wawe hariya mu bigogwe ni nk'icyo twakwita sosiyete yuzuye hari ibiro winjiramo
hari imisozi tujyamo nayo mu ifamu yacu n'ubundi uretse ko iwanjye aho tujya ntabwo ariho hakurura abantu imisozi muri rusange ni ikurura abantu
imisozi muri rusange
ni ukuvuga ngo landscape yo mu bigogwe ni ikurura abantu ntabwo ngiye nkuvuga ngo duhitire mu kiraro cy'inka ngo tugusobanurire iby'inka ubanza kureba iriya misozi niba yakuzanye kwanza kuyigeramo ukayifotorezamo ugahumeka umuyaga wawo
abafotora ni rwawe cyangwa barifotoza ufite n'abantu na ekipe icifoto
biterwa na bwe wowe yuje ukavuga ngiye mfite iPhone 14 ntabwo nkeneye kamera yawe nta kibazo yuje ukeneye umukameramani twebwe tubishyira ku ruhande tukabigucajinga tukagufotora turayifite dufite YouTube channel ibere rya bigogwe abantu bajyaho bagasubscribinga then iyo hageze nanone reba videwo z'abashyitsi bacu abemeye ko tubafata nuvuga ngo tugufata videwo wabishatse
birasaba iki rero iyo umaze kuhashika muvuye muri iyo misozi utubereka iby'inka iyo uvuga ngo wavuze ngo urababwira ibijyanye n'inka ubabwira iki ko
nuvuga ngo tubabwira nka story ubundi tugira party y'amagambo storytelling tukagira na party ya y'ibikorwa ibikorwa ni nabyo byinshi kuruta amagambo ariko ku byo tubabwira icyambere tubabwira isano riri hagati y'abanyarwanda n'inka kuki abanyarwanda ubundi dukunda inka kurusha ibindi bihugu kuki ari umurage wacu ibyo bintu byose tubiganiriza abashyitsi aba bana tukabwira kuki umuntu wo mu bigogwe cyangwa umunyarwanda agukunze aguha inka inka ni urukundo ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cy'ubukire ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cyo kubabarira ku banyarwanda buriya yukera umunyarwanda aguye mu kiraga yicaga ikiru cy'inka kiru sinzi ukuntu bakita mu kirundi ariko wica ikiru ikiru ni kumwe ni nko kwica inzoga so kera kugira ngo nehamukiye Diane kugira ngo musembe abazi zivuye ku mutima
ndamuhaye
kuko ibanyarwanda dukwa inka n'abanyakigali batazigira amafaranga yabo bayabara mu nka abapasiteri b'abanyarwanda biyita abashumba kandi nta nka baragiye ako baba Kristo babwiye ngo muri nka bagutuka kandi pastor avuga n'umushumba none sumva ariki umushumba aragira abantu ko aragira nka muri nka so kuki rero ibyo bintu twoba turi proud no kubera ko nyina urwanda ni nka ni bimwe ntabwo nzu urwanda rudafite nkuko rwaba rumeze ya mpamvu dufite gahunda agira nka ntagira irindi tungo tuvanga ugira ihene ntabwo ari kandi batabikora ubwo nuko twebwe inka tuzi icyo ivuza bihawe umunyarwanda
hama rero umuntu aje nka Diane canke wundi wose ategeze akama ategeze agira iki akana gatonya kavayo kabimenye bigafata umwanya ungana gute bifata umwanya ungana gute
ntabwo ari munini ngiye nkwereka ukuntu kama uburyo uhava ukamya amata guhagije ntabwo wahita ukama nka Ngabo ariko amata guhagije wakama uretse ko nanone aga ari nyabari mu bitoko kwa kubera imuna tazuka ma west tangira gomba kukama amata kaza konje kandi abandi bakamashyushye
hariho ukuntu ukama kaza akonje yandi akanye ayenda kaza shusha
ujya guhumuza yawe yakonje kubera uragamagwa kubitano ku ruhande mu gihe ngenge bo nkama akaza ifuro hari da rya omo urari bwena ni rya abantu banakunda turyita bigubwe cappuccino
murabashumba basirimu gose
cyane sabashumba bazi cappuccino urumva ko turi abasirimu so iyo tugukamira twebwe nyine ugomba kubona riri afuro ku buryo uri nkuko avuga wow hari abantu bakunda ari amata tutari twayateka mu bigogwe nabo nyine banywa ari amata tutari twayateka ukavuga ngo ndi safe kubera ko inka zacu nta kindi kintu tuziha zirarisha gusa abantu rero bakunda amata yo kubera ko abanahumura neza ayandi mata mu Kigali ntabwo ahumura n'ahandi mu migi no Bujumbura ntabwo ahumura twega arahumura
urumva uravuze ngo bigogwe cappuccino hakaca habaye hariho na mufite ubwoko bwinshi bw'amata rero bigogwe cappuccino
amata ya cappuccino tuguha inshyushyu isanzwe nyine amene atetse twebwe niyo twita inshyushyu tukaguha atetse tukaguha konje ushaka ivuga turatumenyesha mbere tukagiguterekera ushobora kunywa amata yitwa mirire ushobora kuguha mu bigogwe bavugana n'umwirizo dushaka guha amata y'umubanji mu bigogwe tuyita amata yaraye nyine ni sekwere mbanye byinshi mutwe so umubanje na amata yaraye umubigogo bagwita umurazo so taguha ushobora kuvuga ati nshaka umuhondo ushobora kuvuga ngo nshaka amata y'amasitu ushobora kutubwira amata ushaka yose
aho rero ubushumba bugeze mu gihugu cy'u Rwanda tuvuze ubwo bw'ubusirimu n'iki uribona gute mu myaka iri imbere nka wewe n'uwo mwuga wawe n'umwuga utamenyerewe batahuze bafata nk'umwuga ariko urumva n'umwuga kuba ukora ukababeshaho uribona gute ubona gute uwo mwuga mu myaka iri imbere na cyane cyane mu bakiri bato
njye nibona nka mu gihe kiri imbere bigogwiza barabagace ku bukerarugendo mu Rwanda karibwa cyane gasurwa cyane nibona hazabari amahoteli yabazanywe n'abikorera yabazanywe na leta yabazanywe na Ngabo ariko nziko bizabihari abantu baza buri munsi ibere rya bigogwe baryorira n'imigozi n'ubu barabikora nubwo bitari cyane so nibona ko mu myaka iri imbere bigogwiza biri kuri map y'ubukerarugendo byibura mu duce nka dutanu cyangwa dutatu dusurwa mu Rwanda naho mbona bigogwe nanjye nkazaba ndi nkiri umushumba mukuru nge nta kindi kintu nzaba nkora n'ubundi nzaba ndi umushumba ku bakiri batoya bo mu bikogwe cyane cyane nibabanze bige imbere yo kujya mu nka ubanze wige ujya mu nka muri vacances ariko ubanze wige ejo cyangwa ejo bundi nuhagaruka kuba umushumba uzabizi ko uje kuragira ariko ukora ibyo wize bikwinjiriza pana kujya ku kuba mu nka nta kindi kintu wakora
urafatikanya mbega n'indi mirimo ibyo ubushumba canke
ndi umushumba gusa
byonyine
nibyo bintunze
ukongera ko ku musirimu konye
yes
nuko rero tugushimire cyane ko washoboye kuza muri isanga y'uno munsi ndakeka twari tumaze kukwakira ariko ko washitse muri studio kugira ngo n'abakunzi bacu bakubone byaturyoheye kukwakira muri studio z'ijwi rya Amerika ejo niwagaruka mu bitandukanye imiryango iruguru uzoze utubwire ibyo uzoba uri kurakora muri hariya mu bigogo
murakoze cyane nanjye nishimiye ubutumire bwanyu abantu benshi kuri social media bamwe congratulations kubera nageze hano ndishimye cyane tsuje abantu bose badukurikiye abantu bose bakunda bigogo abadusuye n'abazaza kudusura ubutaha mwakoze cyane ndabakunda cyane nsuje n'inka zacu
ngira ziri ko ziratwumviriza aho ziri nzoza ndawe akogaka uzoba wise Diane rero
ntagaka kabaho n'inka
inka umbabarire nzoza kurabiyo nkuzoba wise Diane
sa merci nzuje Pamela
nuko yari Alex Ngabo karege abamutazira ibere rya bigogo cyangwa umushumba w'umusirimu ikiganiro twakoranye kigarukiye ngaha mwakoze kudukurikira bari kuri Facebook yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Habtamu yatumye amasanamu yacu abashikiraho muri ahanje turongera mu biganiro bindi bitandukanye mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu tubifurize kuronka inka sibyo
yego murakoze cyane amata bahame cyane
murakoze